Yo, take a biz, young stone.
Straight out, zpushup.com.
Ubika loku biesu ukubali kakana. Wake hati mtu wanga palu kwile ndialama. Oloka 30k mtu wanga ni kutenga. Kuchila day ile mu street ungo pemba. Ala wali kakana kumiesu. Tikali lache boss na mavevu. Ukata 47 tipweza po. Ubika lo, ubika lo. Ni kukosa mune ni kulimba ndiwe youth ka. Pati futi ma pressure ni tiba. Nothing to do ka uchoma tepa yumba. Sipping mujunta utepa kwa fipa. Na mai longa wacha futi it's the same thing. No money matumba yali dry. But since diwe guy so fine kupanga plan so abwa. Tosa pole si uzi ike mochimwela. Java life yo pempa na kuti wachula. Zibili vemo madoza ya segula. Baza kusakila ujala kutanula. Ubika loku biesu ukubali kakana. Wake hati mtu wanga palu kwile ndialama. Oloka 30k mtu wanga ni kutenga. Kuchila day ile mu street ungo pemba. Ala wali kakana kumiesu. Tikali lache boss na mavevu. Ukata 47 tipweza po. Ubika lo, ubika lo.
Never lose hope, vamosho za vipeza. All you gotta do be kapanjashu yulesa. Yo posho ipano pachano suna buelo pepa. Depend for nobody, zisakini le pepa. Hustle like a slave, live it up like a king. Follow your destiny, uvike pona player. Iyo boy ndiye kiso. Segula menso, yambopisha mavuto. Osa vele na feba kamba vele mavuto. Tulukusha pesa njila pepa lipe. Doti kubaka no hasonga ulipe. Sikavuta vomela kuti ulipe. Ubika loku biesu ukubali kakana. Wake hati mtu wanga palu kwile ndialama. Oloka 30k mtu wanga ni kutenga. Kuchila day ile mu street ungo pemba. Ala wali kakana kumiesu. Tikali lache boss na mavevu. Ukata 47 tipweza po. Ubika lo, ubika lo. Wagwan, me at the honest and baddest. Hey yo, Breezy, I see you. Top future, Fresh Boy Q.
Straight out to zpushup.com.
Follow your destiny, we make a point of player, you want.